your trunk.
Ni de que veni patera dunia ni. Ni de que veni jiri mbote na mimi. Ni chombeze ni koleze ke chumbani. Ni lambishe mpate utamwa sukari. Nikiwa nawe minataka ni nongeshe utamwa karanga mdomoni. Nitakupa na kachori za kwa zizi mtongani. Biriani kwa sele bonge ni bebe. Mingunguti na kiembe mbuzi tuteme. Minataka ni jinadi. Kwako baba ni jinadi. Nipe yote ni jinadi. Minataka ni jinadi.
Waite wenzako tufanye shure. Yeah, leo nataka wajue mini kono we. We, baby it's you, the one I love. Baby it's you, the one I love. Leo tupeke wazi watone, waso tupenda wakome. Kwanzi I know you're not lonely, you're my baby. Leo tupeke wazi watone, waso tupenda wakome. Once I love you, not lonely, you're my baby. Leo nile siku na kufisha na shela. Leo na chana na usela. Baby, you know me better. Mini bonge na buwana alafu go getter. Yani kwa kifupi na acha kusizi. Yani kwanza leo mazi niko busy. Mana mama yenu kashaweka ulinzi. So I'm busy.
Minataka uninogeshe utamwa karanga mdomoni. Nitakupa na kachuriza kwa zizi mtongani. Biriani kwa sele bonge ni bebe. Vingunguti na kiembe mbuzi tuteme. Minataka ni jinadi. Kwako baba ni jinadi. Nipe yote ni jinadi. Minataka ni jinadi.
Your trunk.